agakatiwa uchusisa obongo bwange onjagadde honey thank you oh oh obasinza abalala oh 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 akalulu nkuwadde nkuwadde honey abalala sagala nafune sanyu mwani nkwesize nnyo kankuwe obweyamo maliridde nnyo sirikuvamu
Vamos.